Jenna News has
www.gwarincitytower.com.
In Lynn. So I yeah,
Rulo ya matofu kawi ya usiku panda na ligwi maloro ndina lora analopi gari nditi tivuge analopi ni mangofu na guje analopi usiku maopi ya man kukachabora Maburo wa mabwe, seluzi magute, so wantengo gwi, asawa magutawa, saunik, nakale mara beach, saunik, kwa mambu ya libo, amagugonda.
Kachabora.
Usiku maopia man, kachabora. Usiku maopia man, kachabora. 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 Usiku maopia man, kachabora. Usiku maopia man, kachabora. 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 Kachabora.